Yeah, Inadi Blington Records. Smasher. Sony Sonit. Introducing.
Igwe.
Maisha ni baba na kuita igwe. Mziki ni we na panyia. Tuwa niko job hapo mwishoni. Mie sijali vitisho za shetani. Tajia ni ngoja na fahamu yani. Kama uko fly siu kamtu msifu. Tunaenda mbele wiki hata siku. Liza soli haka smasha. Hatujali mapigo mbele si we go. Hatujali mawimbi mbele tunago. Hatujali mapigo forward ever backward never. Say it again backward never. Never.
Mimshindi nilidhani mwanzo shida hizo zimetumwa kwangu kunituma sikujua mia kwamba Mola yuko pale pale juu yotazama pale pale yotazama
my organ.